inakuwaje mtu wangu? This is special for you Tanzania, home of trends. Ndio kila kitu kinapatikana hapa, mambo yote kijamii, burudani zinapatikana hapa hapa, special for you Tanzania. Don't forget to subscribe, like, share na comment down. Asante sana.